before joining me set. Moshi za foreign zafanya cho ani beg. Moshi za foreign zafanya taki to date. Moshi za foreign zafanya taki
like a boss.
Alafu tunachapa dimba, dimba na kapeng joka diva, dimba na kakwela kameiva, dimba tunarola di kwa dinga, dimba mechi dimba, dimba na kapeng joka diva, dimba na kakwela kameiva, dimba tunarola di kwa dinga, jo. Man of the match, godi tena waga champe. Wote ni mewa catch, ghetto youth na mabombe. Nairobi na Iran na wa supply madebe. So baby girl, lebu popi yo champe. Sezi deny, jo msipa meni nice. Walai, kastana girl na kanapenda futa. Lazima lip gloss, after joku wa shashash. Alafu zikim nice, ana feel kuni. Shori anapenda venye miwa na gonga. Shot on target, evi kama madonga. Aka kapenka, napenda kuzitoka. Na kanapenda mukuchu na kuwachocha. Alafu tunachapa dimba, dimba na kapeng joka diva, dimba na kakwela kameiva, dimba tunarola di kwa dinga, dimba mechi dimba, dimba na kapeng joka diva, dimba na kakwela kameiva, dimba tunarola di kwa dinga, jo. Attention, cheki wame catch tension. Top chart saina receive to my mention. Cheki madoba zinasetiwa kwa billboard. Cheki madil jo, ukini cross utafuata na maribe. Na kukijua bana wasi bongi na mamwere. Mr. Bango kinitaka fika ibe. Na saitu nezo za cost adi Eldoret. Walianzisha tuka chenchio syllabus 254. Bana sisi ndio maticha. Izo mdomo sitabidi wame minimize. Kahu nitambui keep a distance. Ati daily tukomboka tunabiki za kipaji. Nikichunisha madoba yo. Usipopiga tenje mapema hau ni party. Niko kwa bukla tunakata dogo dogo. Alafu tunachapa dimba, dimba na kapeng joka diva, dimba na kakwela kameiva, dimba tunarola di kwa dinga, dimba mechi dimba, dimba na kapeng joka diva, dimba na kakwela kameiva, dimba tunarola di kwa dinga, jo.